celebration. Merry Christmas to the nation. Ooh, Lord.
Tulianza mwaka tukiwa wengi, wengine hawakumaliza. Tukapanga nayo mipango mingi, lakini chache zikatimizwa. Sasa sherehe kwa church, wengine kwa pa. Count your blessings vile inafaa. Ya Mola ni mengi, shetani hawezi pangua.
Salamu kwako mama, Nairobi kuko sawa. Nilipatana na vijana, tukaimba extravaganza. Kristo lakajulikana, asante Maulana. Akiningeweza mama, nifungue macho nikuone.
Nikiwa mbali mmoja natamani, sijui nitafanyeje Christmas nile na wewe. Nikiwa mbali mmoja natamani, sijui nitafanyeje nifunge mwaka na wewe.
Kuwa na sherehe bila wewe, penzi harakisha usichelewe. Nilizaliwa Disemba kama wewe, njoo njoo nipembeleze.
Moyoni ni mengi ninatarajia, dada wiki bila binguni na dunia. Ili niwe na wewe muda unawadia, njoo nile rumba na wewe.
Timing imeharibiwa na kazi, na sijui nitafanyaje. Jome moja na wewe, niko grindi, na nimekushikia zawadi. Yani, sijui nitafikaje, ningependa nikupe mwenyewe.
Nikiwa mbali, moja na tamani, sijui nitafanyeje, Christmas nile na wewe. Ukiwa mbali, moja na tamani, sijui nitafanyeje nifunge mwaka na wewe. Oh, 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 anywhere you are is home. Naomba Christmas nile na wewe. Oh, 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 anywhere you are is home. Naomba Christmas nile na wewe. Nikiwa mbali,
nikiwa mbali,
sijui nitafanye, Krispasi nile na wewe. Ukiwa mbali,
ukiwa mbali,
natamani, sijui nitafanye, nifunge mwaka na wewe.
Mwaka na wewe.